taskama e dido sahaji jawtude halulaji karima gabbitide e ganyam tumagu do e der leydi Mauritania. So woni wabbe videoji wala wabbe vocaluji wala wabbe bindande holko woni yende dine ko fati e ngota ko leydi e ndam julde o saskide ko eliman juma
dum non islay yende islam ya feri leydi julbe bandi no leydi Mauritania ni yamirta joomum en ko yongon gutum woto cer kadi yo yimbe gandu kala julbe ko musibbe
leydi Mauritania en jigi sariyaji ko fati e ganyam tumagu jili hitande ujinaji didi e sappo e jeetati ka jeta Malik Diallo ko sardi yen
kala ko ne woni jopade liñol wala nuskuri dum wala nuskuri neddo ko nandi en yo won neddo yo won liñol fawade uudi mum wala fawade e jaati mum don fof ko gede ni ganduda ko karminade e der sariye so neddo nangama ne wari dum ene jogi ko fawete dum to bangi kuule kisde burundire fawade e gonkaaji e ko neddo haali ene ya hay chokle ene wari jibgol ngaluji ne wari hay hadede hakke mum to bangi civil e ko nandi hen non ko sariya goddo e der leji
sa ha ceru galla wada hakkunde jidum leñol to bangi dewle ustaz kiri
wana kinde nan e der meden ha hi be ko dum to bangi Allah to dum ko haydara kambe tu en sallame de sulira edo gede ko Allah wiyata ko sammaytumuha antu wa abaukum indudon gede de Allah jippinani dum do hujja hujje ko sala hen yo mimi biiti do pullo kambe tu asli o ko be gotu kala yimbe juudibe demgal ko be gotu kala ko gonda e leñol he tawde ka juldo ada wawi resde goto e leñol gol do yidi fo ji leji
dido sareyaji fof wode e der leydi Mauritania hadaani yoga e pelle e dilal banke jellitare ngota go hakkude leydi Mauritanaabe Mariam Fay gor e tergal jiaado e fedde mais dans la main
no gandirdon mais dans la main nana liggo gidi hitande ujunnaaji didi e jeegom ngam bibbe Mauritania fof ngona goto rewbe be keddaaki tiagal aben bada formation aji aben bada journeeji pedagogique e dente rewbe be nan dari hen pour be ngona goto be jaare yeso bibbe Mauritania fof ko goto
tiagal dido sariyaaji hol darnde pelerin do puti wadde dembo ndongo ko dillo e pelerin
ko essayde wadde fere ha yimbe mbare fere ha lejjidi mbata resondirde ay lejji so mbatti resondirde tan jiji meji mum jillondirat jiji meji mum jillondiri tan jibdinat so jibdini tan tan jidondirat so jidondiri tan kawra so kawri tan bamtor war hay goto funti chema o ko ni enne joni non il faut taw ko société civile e wonde lande lundo e kambe wonbe dum do be essayer wadde ko wite sensibiliser yimbe be a essayer de wompude won gede won e eta o wada won primuji
kala biddo leydi en wadi dum darade ngam sembe do gota ko hakkunde leydi Mauritania be